Radio Pulpit 657 AM, your daily companion.
Ba Kriste tla ke le dumedise ka lena le maatla la Kriste Jesu mo re pulusi ya ka moso montle a re file ona re moleboge re sentse re tlo arogana le foko la Modimo leo e leng gore setlhogo sa lona se re going back to Egypt kapa returning back to Egypt, batho ba ba boelang morago kwa Egepeto. Re tle go buisa mo bukeng e le ya Ditiro chapter 7 verse 38 to verse 40. Yona e buisa jaana, yo ke ene yo neng a na le moengele kwa sekakeng, yo neng a bua naye kwa thabeng ya Sinai a le mo phuthegong ya boraetso, a amogela mafoko a phelang go a re naya, yo ba boraetso ba ganneng go mo utlwa, mme ba mo kgorometsa ba boela kwa Egepeta ka dipelo tsa bona. Ba raya Aroni ba re, re direle medimo e tla re etelelang pele, gonne moshe yole yo re ntshitse mo lefatsheng la Egepeta ga re itse se se mo dirafaletseng. Modimo wa rona yo galalelang ka leina la Jesu Kriste mo re pholosi, re kopa re tshegofaletse lefoko le bue le rona. Modimo wa ka, re rute ka lona lefoko le le tletseng nonofo ya gore re kgone go ema mo dibakeng tsotlhe tsa botshelo. Re leboga tsotlhe tse ka Kriste Jesu morena le mo re pholosi. Amen. Mafoko a buiwa ke Stefane ga a tlhalosetsa batho ba ba neng ba amogela morena Jesu le ba ba neng ba batla go itse ka ga morena Jesu gore morena Jesu ke mang. O ba busetsa kwa morago ka gore go amogela morena Jesu pholoso e ya rona ena e tswa mo setshwantshong sa baIseraele ba Modimo a neng a ba kgethile gore e nne setšhaba sa sekai se batho ba tla se lebelelang gore ba kgone go bona lorato le bogolo ba Modimo ka sona. Le rona mo malatsing ana re pholositswe gore batho ba kgone gore lebelela ya ka lentswe la Modimo. Morena Jesu a bolela a re, re motse o mo godimo ga thaba o ka sekebeng wa fitlhega. Re le bone le lengwe re le tshumilwe le ka sekebe la nna ka motlase ga kgamelo kapa la khurumetswa ka kgamelo. So re a bonagala ga re pholositswe ya ka Iseraele a ne a bonagala mo ditšhabeng tse dingwe gore ke setšhaba se se tsamayang le Modimo. So lentswe la Modimo le re, bona baIseraele ba ne ba tsamaya le Moshe ka dinako tso tsotlhe mo sekakeng. A se gore Moshe o ne a amogela di-privilege tse di special, bone ba tsamaya mo go Moshe ne a se tsamaya mo go leng boleta, bone ba tsamaya mo go leng thata, ba ne ba tsamaya mo go thata ba botlhe. Ba tsamaya mo sekakeng ba botlhe ba fisitswe ke letsatsi, ba tlhoka dijo, ba tlhoka metsi mmogo. Maemo a ba fetileng mona Moshe o a itse le ene. Mme re bona ge ntse leeto le tswetse pele, ka gore leeto le na le go thatafala ka nako tse dingwe, ga se gore leeto le tla nna bonolo fela. Ba simolola ba jikela Moshe gore, Moshe wena o re ntshitse kwa Egepeto gore re tle go swa re swele mo sekakeng. Go na le the word lentswe la Modimo mole le leng gore Stefano wa lenopola mole o bolela ka Moshe a re, Moshe yo a neng a na le bone mo sekakeng le ge maemo a ne a sa mo favi le ge nne go le boima, mara Moshe Modimo o ne a mo file molaetsa o na le bophelo gore a ofe batho. Batho molaetsa ono o na le bophelo, ba ba dumelang mo go one ba ne ba phela. Because batlhanka ba Modimo re feta mo go leng thata mo dibakeng tse dithata ka nako tso tsotlhe, but mo go tsone bana ba Modimo, Modimo re fa lefoko le le maleba gore re bolele le batho ba gagwe, re ba lemose the presence ya Modimo mo maphelong a bona. Ebile mole go bolelwa gore le ga Moshe a ne a tshwere molaetsa wa bophelo, ba teng mo gare ga Iseraele ba ba neng ba sa ikemisetsa go mo utlwelela. E re borra rona ba ne ba sa mo utlwelele, ebile ba ne ba mo kgarameletsa ko thoko, ba ne ba setlhe ba mmona yaka moeteledipele ba bona. Dipelo tsa bona lentswe la Modimo le re, ba boela kwa morago ka dipelo tsa bona kwa Egepeto. Gwa etsagala ngwana Modimo gore o ntse o pholositswe, o amogetse morena Jesu, but o iphitlhele pelo ya gago e santse e boetse ko lefatsheng. O sa tlhole o batla go bonana le batlhanka ba Modimo, o sa tlhole o batla go bonana le phuthego ya Modimo. E nnete wa itse o fetile mo go thata, but le rona re fetile mo go thata. Re kgothatsa bana ba Modimo ka lentswe, but ge ntse go tsamaya maemo a fetoga, bana ba Modimo ga ba tlhaloganye gore ba botlhe re feta mo go thata gore re supe maatla a Modimo mo bophelong ba rona.
rona o tlohe ba boa ka moshe bana ba modimo ba sene ba mo kgarameletsa kwa ntle e re ga re itse se se diragaletseng moshe yo moshe ga ba tlhele ba mo tseya bjaka moetele dipele wa bona ba mmona e le moshe yo go ka utlwa leleme la ngwana wa modimo a sa tlile a tlotla motlhanka wa modimo o itse gore go na le bothata pelo ya gagwe e setse e boetse kwa e gepeta so bane ba re moshe wena arone ga re itse gore go iragalang ka moshe ne ba sa tlhele ba kgathala gore moshe o kokae ba ka ba tsere matsapa bao mmatla because gore ba tswe gepetwa ke ka baka la moshe ne ba tshwanetse ba mmatla gore ba tsamaye leyane le etole ba le wetse mmogo mara ba re re tlhophele medingwana e tla re busetsang e gepetwa selo se le sengwe ke se ka batho batho ge ba batla go boela morago go backslider ga banke ba backslider same time ba batla somebody wa ka inelang gore a tsamaye le bona a ba bontshe gore goa go ya ge a le mongwe a ka wa ba ka wa kereke yotlhe because ga bana backbone bana ba modimo matsatsia ba lebeletse batho ba lebeletse gore ke mang wa ka re fang seo re se tlhokang ke mang wa ka re bulelang pele gore re kgone go tsena wena lebelela mo bophelong gore dilo di yang e re koloi ya tšhelete e fete bana ba modimo batho ba botlhe ba rata tšhelete a gona wa ka itshwenyang ka gore a dire sengwe mo koloing ele mme ga go katla ditsotsi di a phampolola koloi ele tšhelete ya gasagana mo lebaleng o tlo bona gore batho ba nentse ba emetse tšhelete ga gona wa o emang ba botlhe bo siana ba ile o nopa tšhelete ele le bana ba modimo ba e leng gore ba redi goa mo tseleng ya modimo ba emetse go bona go ele a le mongwe gore ba kgone gore ba mo supe ka moso ba re re wisitswe ke mokete le ga ba utlwa melaetsa e batlhanka ba modimo ba e rerang e leng gore e fana ka bophelo ba kgapetse batlhanka ba modimo kwa thoko ba tsotsi ditsebe gore seketlhe ba utlwa lefoko la modimo bjaka baiseraele ba baiseraele ba ne ba tseya re ba kgapetse mošhealo mo ko thoko e ne se tiragalo ya ntlha ba tsamaile balla ba llela mabitla ba re na re ke moshe o re tlisitse mo sekakeng a kwa e gepetwa go ne go sena mabitla gore re ka swala kwa teng ra bolokwa ko teng ba llela ko mabitleng wa bona motho ga thoma a wa mo tseleng ya modimo so sa ntlha sa se gopolang o gopola mabitla o gopola tse modimo a di epetseng gore a seka tla kopana le tsone wa ya o di fatolola wa ya wa di llela bjanong sebaka sele se se mo senyegetseng a kgaogane letsa lefatshe o batla go se patela so ba ne ba lla ba blame moshe o ka re bone ne ba sa rate go tswa mo egepetwa ba ne ba tsamaya ba complainer ka dijo tse neng ba dija mo tseleng ba re egepetwa re ne re ja re nna mo dipitseng tsa nama re ja re ja dijo tso tsotlhe tseo re di batlang ebile go ile kwa fitlha le nako e ba neng ba batla go kgobotletsa moshe ka matlapa ga ba ne ba tshwerwe ke lenyora batho bana ba modimo they are ready to fall they are ready go boela kwa egepetwa but go simolola kae go simolola ka dipelo pelo ya gago ga o ka e dumelela gore e rate tsa lefatshe o boela ko morago o sa lemoge so lentswe la modimo ga re lebala mo le bana ba modimo e re baiseraele ba ba ne ba sa tsamaye ba nosi go ne go na le thotloetso e nngwe e neng e tswa ko bathong ba bibele e ba bitsang the foreigners e re some of the foreigners ba ba neng ba le teng ka mo gare ga baiseraele ka fa ba ne ba nyoretswe ga re bala mo Numbers chapter 11 verse 4 e re mme batho ba e leng masele ba ba neng ba le mo gare ga bona ba inela mo dikeletsong le baiseraele ba lela gape ba re ke mang yo tla re jesang nama re gopola ditlhapi tse re ne dija fela kwa e gepeta le diphare le magapu le dipepere le dikwii le dikonofola mme jaanong mewa ya rona e ngoseletse ga gona sepe matlho a rona a lebile mmana fela bona modimo o ba direla mogau o kana-kana o a ba fepa mo tseleng but the same people ba sentse ne ba lla ba re mmana o modimo a re fa ngwanao o setse o re tenne ga re tlhele re o batla ga re tlhele re gopola tse nne re dija a motho a ka phela ka dikunofole a motho a ka phela ka dipepere a motho a ka phela ka magapu fela na bona modimo o ba fa nama o ba fa mmana o ba sa o direleng but they still complain bana ba modimo di go na le ditshegofatso tse modimo a re fang tsona mara ge pelo e setse boetse ya gepetwa ga o tlhole o di bona o llela tsele tse nong o phela ka tsone ko lefatsheng o tla llela dilo tse e leng gore di a galaka o bona o ka re tse modimo a go fang tsone o pholositswe they are not enough so lentswe la modimo mo legale bolela mole le re kanti modimo utlweletse o lebile because modimo wa rona re modimo wa leng teng mo gotlhe. So mole ga ba ntse ba tsweletse ba lla mole mo Numbers 21 verse 6 e re modimo a romela dinoga tse di neng di le kotsi-kotsi, tse di neng di loma, tse di neng di na le botlhole gore di ba lome di ba bolae. So mo 21 verse 6 e re ke bale mole bana ba modimo ka pele mole gore re kgone gore re le tlhaloganye se modimo a buang ka sone. E re ke fa morena a romela dinoga tse di bolayang mo morafeng tsa loma batho, mme batho ba bantsi ba Baiseraele ba swa. Ngwana modimo, pelo ya gago ga e boetse kwa morago, o simolola o phela ka dingongorego mo tseleng ya modimo. Ga o a salwa ke sepe fela, o saletse fela ke gore o lomiwe ke dinoga, o lomiwe o tswe mapera, o tswe malwetse a e leng gore a ne a tshamekela kgakala ga o ne o eme mo moreneng. O ka re modimo a ka re thusa bana ba modimo gore re sekebe ra ikamologanya le ntlo ya modimo, sekebe ra ikamologanya le batlhanka ba modimo, e sekebe ra batla opportunity ya gore ke mang wa ka re bontshang tsela ya go boela lefatsheng, ka gore ya kgonagala bazalwane. Bona re a itse ko re tswang ko teng, re a di itse tsa ko re tswang ko teng before re pholoswa, and-e go a kgonagala gore re ka boela ko tsone bana ba modimo. Mara ke go rotloetsa gore gore o tsamaye mo tseleng e o bo o fitlhe ko tshwanetse re fitlhe ko teng. O tshwanetse o lebelele Kereste Jesu, mosimolodi le mofetsi wa ditumelo tsa rona. E re dilo di ga di le teng, batho ba bua se ba se buang, ba ngongorega ka tsela ba ngongoregang ka yona. Wena tswala ditsebe, wena se ka ikamanya le dikopano tse, wena ema o itse gore go na le tshepiso e modimo a re tshepisitseng yona, mme gore re fitlhe mo go yona ga go nna bonolo. Go na le dintwa tse re tshwanetseng re dilwe, go na le dilo tse re tshwanetseng re fete mo go tsona. Ga go ba bonolo ka tsela rona re ka naganang ka teng, ra re rothelela fela mo pholosong. Modimo ga a re biletsa go thelela fela, o re bileditse gore tumelo ya rona e lekiwe bazalwane. E re mole ga re phasitse re kgomaretse yaka lentswe la modimo le re wa tlo tshwarelelang go fitlha kwa bofelong o tlo pholoswa, re kgone go kry-a korone e re tla e rweswang, korone ya phenyo. Ga o rwale korone fela bagaetsho, wa e lwela. So tsela ya modimo ke gore go na le dilo tse dintsi tse di diragalang. Bana ba modimo re sekebe ra itswala matlho ya re re bona mogau o kana-kana wa modimo, ra itira o ka re ga re bone se modimo a se dira mo matshelong a rona. A re leboge modimo, re tswele pele, re seke ra latlha tumelo, re tshwane le Paulo, re itse gore le teng lefatshe la tshepiso le re tshwanetse re fitlhe ko lona. As long re ise re fitlhe kwa go lona, let us press on, let us remain faithful mo tseleng e, re sekebe ra o rantshiwa ke dipuo tsa batho, re sekebe ra ntshiwa ke maitemogelo a batho. Go lebelela batho o tla wa, le ga nne o sa ikemisetsa go wa. Go lebelela batho o tla bua tse nneng o sa ikemisetsa go di bua, o tla sola, o tla seba, o tla maka ka pene e khibidu le ga o ne o sa ikemisetsa go maka ka pene e khibidu because batho ba sola. So motho mongwe le mongwe o na le bokgoni ba go bua maka, motho mongwe le mongwe o na le bokgoni ba go sola, but motho mongwe le mongwe bana ba modimo wa kgona gore ga o itse gore there is something that you are waiting for, ga o ikamanya le dilo tse dingwe. Re le bana ba modimo re mo leetong, a re tlotleng batlhanka ba modimo, ba modimo a ba fang melaetsa ya bophelo nako le nako gore kereke ya modimo e phele. Re ikamanye le bona, re itse gore le bone ba feta mo go thata, bate ba ntse ba tshwareletse. A nne dikai mo go rona gore go a tshwarelelwa mo tseleng e bana ba modimo. Bona go na le moopedi o mongwe mo dipineng tsa bogologolo a re go fitlhelela ke motshwara ka letsogo, ga nkitla ke tlogela morena Jesu. Le wena ngwana modimo se kwa motlogela morena Jesu, re tile mo go thata, re bone tse dintsi tse re di boneng, but a tshepagala mo bophelong ba rona. A re tshwarelleng go fitlha kwa bofelong, a re rotloetsaneng gore leeto le gale le thata, morena o teng, o santsana re bolokile, o santsana le rona. Re tshwarelle, re kgotlhelele bana ba modimo, le tlo fela. Ga gona leeto le le sa feleng, leeto le lengwe le le dang le tshimologo le na le bokhutlo. A modimo wa rona re fe maatla, re fane thotloetso le batlhanka ba modimo, re tshwaraganeng, re tswele pele, re lelale re tswele pele ba Kriste ke be ra fellwa motsele go nna le ntsola modimo le wa tlo tshwarella go fitla kwa bofelong ke ene wa tlo phulusiwa modimo wa rena re ya le bogarara leine la morena Jesu tsego fatsa tsotlhe tse re di arogane mo tsatsing la ka tsenosong ga sa botshelo se re tlale se tlale mo go rona tumelo ya rona e natlafale re emele diemo ditle e be di fete batho go sale wena because wena o alpha ebile o omega tsego fatsa botlhe ba ba reditse molaetsao go fetisetsa kwa go ba bangwe ka Kriste Jesu morena wa rona amen. Bana ba modimo kwa lona ba metlheng Bishop Lucky Mulwantwa mo Klipgat Mispa Bible Church 072-135-0708. Amen.
The words of the Lord are words of life. Your heart is on 657 AM. 657 AM, radio for believers in action.